Yeah.
001.
Kila mtu anapenda
Basi jilegeze ni kubebe mbongoni. kanikudekeze nikutunze kama moni
kielewe
wakija wapotee ifanye kama uwaoni
kielewe
kisha uniongeze ulivofunzwa unyagoni
kielewe
oh baby asa dansi nikone uwabamijo ululu femi oh baby asa cheza nikone uwabamijo basi cheza na mimi
moyo wangu waro pahini mchungu kiuziwa same mara sabini uo mzungu sajalewa kepe na juu ama chini kwenye ufungu pareniwa kumbate baridini kwenye tundo kama njiwa moyo wangu nyama kuti usini jena kibiriti
asawe
benzi likageuka chuki nyumba ikawa kibiti
asawe
nipatie vya kitandani nipe paka kwenye kiti
asawe
ila sininge shetani nawe kaja kukuchiti obasi jilegezi nikubebe mgongoni
kielewe
kitandani nikolezi kwa miuno ya kingoni
kielewe
kisha nibembeleze nirudishe utotoni
kielewe
weka mate nitele
I'm in love with you there's nothing
Shepu twiga mwene kunifunia.
Oh, tupeane mapenzi iwachome, na kama namba waisome. Hata tukigombana wasione, washike jembe wakalime.
Mapenzi mazuri, wakutane wawili wanopendana. Sizidishe washauri, watasababisha tuje kugombana. Aye.
Angalia jicho, Amisa Mobetu, Karangi Kake, Elizabeth Maiko. Yani we mrembo, wabahi na chukua jiko, wino wangu wa milele. Na uzadaga, ili ninunue motoka, nikurizishe, unanipa furaha. Na nguvu ya kusaka chapani sikuangushe. Tuna nyota ya Adam na Hawa. Oh, oh, tunavyopendana, hata wakituchukia ni sawa. Oh, oh, tuaminie mama, wanaona umenipa dawa. Oh, oh, wanaongea sana, chunga usije kuota mbawa. Oh, oh, kana cha dilema.
Hata vilipweza penzi nitafika mbali.
Nacheka Kiingereza,
maana nacheza ya watu na tupia mbali.
Yamani,
hata vilipweza penzi nitafika mbali.
Kwa kweli hamtoweza,
maana nacheza ya watu na tupia mbali.
Basi baby nikubatie mama.
Angalia shepu,
kubatie
kawe masebetu. Angalia jicho,
mama
Amisamo betu. Karangi kake, Elizabeth Maiko. Yani we mrembo, wallahi nachukua jiko, wino wangu wa milele. Milele
umetapi donda donda, kisa kupenda. Na ito bwege nazi kwa kuonga onga. Sabuni choon, namaliza mimi kwa nini jamani. Kama mwachuma, basi mutajabu kanibro. Salima, hata kima pensa nataka bote. Mabubu, Avelina, kada ya kumpagani eti anita. Nguvu sina, wala lolo, ay, wala nife. Wanda nitagomoka pengine.
Time.
Man,
I got a tongue in time.
Man,
hourglass. Mtoto tam like a mananas. Making my boy want to bad bananas. Waza iso nananga. So tell me what a man got to do. A man got to do to be next to be next to be next to you. To be next to you. What tell me what a man got to do to hold on to you. Stucky wende, watch our seme na kufana wewe. And the way that you fly, I cannot deny nitali pandeke. Stucky wende, waseme na kufana wewe.
I'm baby, now we're two in one. We are two in one. When I'm away, you call on me. I call on you. Nikikumis na kamu through. Yeah, to pick you. Cause baby, now we're two in one. You make a grown man sad for sure. Count on you, mommy, now you know. Okay, you want me when she come up. Dani, Dani, pack up, waro. Oh, baby, come slowly, go slowly, yeah. My electric shock won't shock for you. Come slowly, go slowly, yeah. See, baby, now we're two in one. We are two in one. When I'm away, you call on me. I call on you. Nikikumis na kamu through. Baby, now we are two in one. Yeah, we are two in one. Oh, na 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 na.
Tabia furani za fukufuku, kwepana nazo mama. mapenzi ya sikatike ya kawaruku yakaisha ndani ona kinyonga mtaratibu kwenye amani ila kwenye vita na kimbia kipimo cha majaribu wani shetani usiruhusa kaingia kinyonga mtaratibu kwenye amani kwenye vita na kimbia kipimo cha majaribu wani shetani usiruhusa kaingia maneno ya kuambiwa usiajaji fasta fasta mami machofunika panzia masikio niweka pamba ndali maneno ya kuambiwa usiajaji fasta fasta mami machofunika panzia masikio niweka pamba ndali Sarafina 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 kipenzi Sarafina 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 mabe Sarafina 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 mpenzi Sarafina 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 hakuna penda emu akula kwenye fundo hamatindini hata kama lipokosa sikurupuke niulize mimi hakuna penda emu akula kwenye fundo hamatindini hata kama lipokosa sikurupuke niulize mimi tujenge amani